Yesu ambatuye muja kuko yanyi menyesheje akampana mu mwijima narindi kure imana nishimire byisi ariko muya na Yesu rwose nsanga naribeshye
agutsuka kari yaseri dukabeshya ibyarinda muyange iminuti igihombo nonu bingorane zose mbere kumwami Yesu namutakira nk'umwami Yesu genza
Izegizi vanira yonu nana winama
Izegizi vanira yonu irene
Umugunzu widaru uzabana yoni nyana
Ungana muto ni uzabjaura Ni mamo,
ni mamo
Imana ya chuyo ya duchunguye Kiberi wacu mijuru
Ni
mamo, ni mamo
Umi mamo
Imana ya chuyo ya duchunguye Urabe okuira, urabe okutaka Tutie kiberi wacu mijuru Bangu kawe kuchikwa Munya biawi ane Dore
Janumva ijwi ndetse amajwi menshi mu mutima wanjye ambwira ko urushyize kera ruinyuze intwari rukazigora
ikanyibutsa ibyabaye kera ikanyereka ibiri ubu bintera gusenga salira njye nawe imyaka tumaze Uhana Yesu, tuinyagunanya Uhana kachu, ihaire Yesu, wewa nyesheje Iji umurawa, wazadamu nyanja Tuwa twaraje, uhengeri Yesu jira neza, amuzati tuzu Tuzatura kira
chirema mono muri singe bona biteyujisho arukoni ganira chane na sholewe uamusi mumba ibanda yandereranye nabagenda munzira ndakubita na do biwa sholewe kanta bashano kugenda
Você
a voz
manda
gente
she said.